sanadkii 1990kii waxa Mareykanka uu soo saari jiray 400kiiba oo kamid ah semiconductors-ka dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxa haatan ay intooda badan u wareegeen dalalka Asia, waxana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 210kiiba. Mark Langstrom waxa uu in badan oo kamid ah noloshiisa ka soo shaqeeyay meelaha lagu farsameeyo semiconductors-ka ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombiyuutarada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafida xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Asia, kaasoo carqaladeeyay nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonada ilaa gaadiidka. Ku tiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibadda waxay dibadda u soo saartay nugeylka badan ee Mareykanka.
We know AI is going to transform society in the next several years.
Waxaanahay in garaadka macmalka ahi uu bedeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Langstrom waa kusimaha gudoomiyaha kuliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hogaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya.
If we fall behind in AI, the consequences are enormous for the defense of our country.
Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeena ayaa aad u sareeya, iyo weliba mustaqbalkeena dhaqaalaha. Zihong Zheng waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue.
The key metrics of the performance of the chips.
Halbeega waxqabadka chipsku dab ahaantii waa xajmiga transistoriska. Zheng ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, isla markaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya.
We are talking about a few atoms in each silicon transistor. We are trying to make the next generation.
Waxaan ka hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolojiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bare saabka gobolka Indiana oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu u bedeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka. Haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka, waa inaan yeelanaa garaad sareeya, caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaagay sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatorka Mareykanka ee gobolka Indiana, Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sanadkii 2023, kaasoo ogolaanaya in lacag ka badan $50 bilyan in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Mareykanka. Indiana ayaa hoy u ah mid ka mid ah 30 xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $500 milyan oo ay ka hesho dowladda dhexe. Waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacayso ilaa $4 bilyan inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaanqaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Mareykanka ayaa iyana maalgelinaysa ilaa $2 bilyan si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. Gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku martigeliyo shirkadda Intel, taasoo xulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato 2 warshadood. Mark Langstrom oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda Purdue ayaa sheegay,
companies tend to like to go to locations where there already that infrastructure.
Shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladda sahaydu ku taallo. taasi caqabad ayay nagu tahay ayuu yiri. Waxa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geeddi-socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchips-ka ee ballaaran.